aan ku bilowna xogeyaha gaashaandhiga Mareykanka Lloyd Austin ayaa u sheegay idaacadda V O A in sababta ay Mareykanka u qaadeen duqeymihii toddobaadkii hore lala beegsaday maleeshiyada Al-Shabaab ay tahay in ciidamada Soomaaliya ay joojiyeen weerarada ka dhanka ah mitidiinta Al-Shabaab. Warbixintan ay noo diyaarisay Carla Baab waxaa inoo soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Xogeyaha gaashaandhiga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa waxa uu sheegay in la fuliyo maalmihii lasoo dhaafay duqeymaha cirka ee Mareykanka uu ku bartilmaameysanayo Al-Shabaab sababtuna ay tahay ciidamada Soomaaliya oo xoojinaya duulaankooda ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Austin waxa uu u sheegay wariyaal la safreeyey saldhigga cirka Tilson ee Alaska dhowaantan waxaa dhacay inay tahay in ciidamada aan iskaashiga leenaha buu yiri ay kordhiyeen howlahooda shaqo ayna dib u riixayaan Al-Shabaab si aad u muhiima. Wuxuu intaas ku daray Austin natiijada arrintani inay tahay xoogaa howlgalla ah oo si xoog leh u socday, waxaana aan u fulinay sidii aan u taageeri lahayn buu yiri xoogaga wadashaqaynta ay naga dhexayso. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa waxa uu laba duqeyn oo ku bartilmaameystay Al-Shabaab bishan July 20-keedii ilaa iyo 23-keedii oo bilowday markii madaxweyne Joe Biden uu xafiiska qabtay kadib muddo 6 bilood ah oo hakad uu ku jiray. Militariga Soomaaliya ayaa dagaal qaraar oo dhanka dhulka ah waxa ay la galeen Al-Shabaabta ku sugan gobolka Galmudug, kuwaasi oo lagu bartilmaameystay labadan duqeyn ee Mareykanka. Hogeyaha saxaafadda ee Pentagon John Kirby ayaa waxa uu sheegay V O A iyo wariyaal kale Jimcihii in ciidamada Mareykanka aysan la joogin dhulka ciidamada Soomaaliya intii ay socdeen duqeymaha, laakiin ay wadeen howlgallo la talin iyo caawinaada. Macluumaad dheeri ah lama bixin sababtoo ah amniga howlgalka. Ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay qaadeen 63 duqeymo oo cirka ah oo ka dhana Al-Shabaab sanadkii 2019 iyagu fuliyey 53 duqeymo sanadkii hore. 7 duqeyno oo kale ayay fuliyeen 2-7 iyo barkii ugu horreeyey ee sanadkan ka hor inta aan wax xafiiska bannaynin madaxweynihii hore Donald Trump. Saraakiisha sare oo Soomaaliya oo ka walaacsan duqeyn la'aanta ayaa waxay ka digeen in ay taas u ogolaanayso Al-Shabaab inay ka soo baxaan dhuumashada. Bishii lasoo dhaafay ayaa taliyaha taliska Mareykanka Afrika Stephen Thompson waxa uu sheegay marasha difaaca fiditaanka argagixisada Afrika oo dhan, isagoo si gaara farta ugu fiiqay Al-Shabaab inay tahay walaaca ugu weyn.
aad ayuu mahadsan yahay warbixintii wariyaha V O A da Carla Baab ee diyaarisay waxaa inoo soo jeedinayay Ibrahim Xasan Danduray.